Kia ora, e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei kohikohi ngā kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei ki te tai tokerau kei muri i te awe māpara he raupatu whenua kē te mahi. Koeira tā ngā iwi ki te mahi tinihanga a te kaunihira ārohe i te raki o te tai tokerau. A i tēnei wiki whātekau mā toru tau ki muri, ko te tohe i te karauna te mahi mō te whenua o Takaparawha te take. Hei whakakōpani ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Ki te tai tokerau kei muri i te awe māpara, he raupatu whenua kē te mahi. Koeia e pupū ake ai te takariri o ngā iwi ki te mahi tinihanga a te kaunihira ārohe i te raki o te tai tokerau. No te timatanga o tēnei marama, whakatena tēnā i te kaunihira i ngā kai pupuri whenua Māori, kia tautohu rātou o rātou poraka whenua, he mātotoru te momo Māori, he nōhanga hauropi Māori rānei ki reira, e matomato ana. Ko ngā significant natural areas te taitara ko tapaina e te kaunihira ki tēnei kaupapa. He oi anō mai i te timatanga o tēnei wiki kua kotahi atu ngā mema o ngā iwi o te rohe ki waho i ngā tari kaunihira ki te whakatūtū i te puehu. E kore rawa rātou e whakai ki tēnei kaupapa. Hei tā te iwi he raupatu whenua kē te mahi. I tēnei wiki huraina ai ngā uri o ngā tifātua he tohu whakamaumahara i tēnei kaupapa ki roto o Ōrākei. Hei tā taia hā hōk uri o ngā tifātua i waipuketia ngā raumahara mō ngā mōrehu toa i whawhaitia te whawhai kia pupuri tonu te iwi i te whenua. Anei kia tahuri atu tātou ki te reo o taia hā hōk.
Tēnei te rā i mihatu mātou ki ngā mōrehu toa o taua pakanga ki rungi te whenua nei. Rātou i hinga i roto i ngā tau. Painora kia rātou e ora tonu ana. Nui ngā mahara, he pauri kei roto, he hari he koa katoa te ngākau. Kwa te tuki ngā wawata o ngā tupano i taua wā kia pupuri mātou ki te Māori o tēnei whenua.
Taiaha Hawk. E tau toko mārika ana te hiamana o te rōpū Māori o Ngā Hinara atu whakairiora Williams ki te rahi o te pūtea kua riro ki te whakatū i te manatū hauora Māori hou. Kia tahuri atu tātou.
Kei te tino teitoko i te rā kaupapa, tēnei tari hau a te Māori Health Authority. E koine te reo o te ao Māori, i ngā marama, i ngā tau ana kua he pā, tā tātou kōrero e pāna ki ngā tatauranga Māori, e kore e pai.
Kei te huri haere ngā mātanga hauora Māori ki ngā wāhi, ki ngā taone tai whenua, ki te tuku i te rongo pai me te kōrero mō ngā painga o te pūwero ārai i te mate karauna, e haramai ana ki ngā maraipa tata atu ki a rātou. I nā tata nei, tai a tina nā tuai a tākuta Rāuri Tau Nui Mā ki roto o whare kāhika i te tai rāwhiti. Kia tahuri atu tātou ki a Ani Pahuru Huriwai nō whare kāhika, kei aia te roa ngāke o ngā whakamārama.
Ko te rongo kōrero ka tai mai te pūwero nei, hei te mutunga o hune ki roto o Matakawa ki Hene Rupe katahi ki whare kāhika. Nō reira, ko tō mātou mahi nui nāia nei, ko oti ke te wānanga i te taha o ngā mātanga hauora nāia nei ko te mahi nui te whakapāho atu ki ngā whanaunga, ngā tini whanaunga, hea hanga painga o tēnei hui.
Nō reira e hoa mā mau tonu mai ki ngā take hākinakina e whai ake nei. Ngā take o te wā. He hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa nui o te wiki, ngā take tōrangapū o te wā, me ngā āhuatanga whakahirahira katoa o te ao Māori. Whakapiri mai, whakatata mai ki ngā take o te wā. I a rā mere, i te whitu o ngā haora i te pō, i runga i a Wātea, 603 te Iarere.
I've got heaps of respect for everyone out there doing the mahi in their field of work and interests. And I've got to say, I've got a pretty sweet career in radio, and I get to flex all my natural talents. Kia ora, I'm Jack, and radio is my playground.
If you're keen to get all the skills, knowledge and tickets you need for a wicked career in radio, enrol for the New Zealand Diploma in Radio Broadcasting Level 5 with Te Whare Wānanga o Awanui Aorangi. Visit wānanga.ac.nz for details. Enrolling now.
Ki te riki i rawe te tukinga i Waenganui i te kapa taika me te kapa tamatoa i ngā rangi tatanei. Me te aha i kitea e te ao katoa ngā pūkenga tuawhiti o tō tātou tangata Aris Walsh. Koira te whakapai a Wairangi Kōpū mā ngai i ngā take riki.
Āhua pai ngā kōwhinga o Nathan Brown. Te mea anō hoki konei mātou a kai tautoko e kaha ki aki ana i aia kia tīmata. I rato i te rarangi aru ākapa i tēnei o ngā hautipu o Reece Walsh.
Akati ake rā, e hika māka mutu ake i konei ngā pūrongo kōrero a Wātea mō tēnei haora, ko Leiri Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko.